situsibuka kyangu wali tubera tweddira kasimba n'akabiro kaffengo tuva mu ssiga lya mbazira ebirinzi wali ntambudde ng'omuganda bw'aba mutuba gwa mulya mambe kagonge matanga o amawulemu omugenzi jjajja yeyazaala taata wange buyondo akasimba wekkaba kasimbye tekasimbula nebimama kyebiva bitulwanira kyantumya olukagga mulengera bwenkaga beeno okukola yansiima emirimu gyenkola abayonnafuna n'ettayito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beeno ndikwebaza atya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangaala nesemanya gakabaka ensanvu mu abiri kwena amakulu gaago maso moji lyensose kyenkwe zipangirwa obuganda zakenga n'erya ssaabataka koolimanye ng'ettaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbika omuzanyisa kokye amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya semanda anenya bwasonyiwa ologoma envubuka yeeyeera eryanye limuwala muyite lyampalabwa omwana wa nabijjano oyo mute jano lyennyininnyini namasola akulike awulira pemeku lyendeese agaayo omuliro era nga bwe guwemeeza enku namutabalirira batya bikwe nkulaga bufumbi agganda akolobera gwasamula mwana wakanywa bibumba gwenkooka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ng'ekyukyu seggwanga sebuufu bwago saabalongo saabasajja saabafumbo gage abeera bukajumbeko tasiwanneya n'omubuukira gulage wali otegeddeko nti yesemunywa suuna yawamba busoga n'abunywa kweryava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja ta abavubya b'ekyejo gwe nkimanyi omwemu onkolerakawe yanguwoolaame amakula ga buganda ye musisi muteeza ggulu namunswa gwe ndeese sikutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi bye ndeeta sebunya bwa musoto obusagwa bwasozogezanga n'omusonga muolugalo olibuulira lukoma nantoyo tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawo engoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengera ebula ekimera muzzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye ssaabakomazi owevumbiranga mukomagajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini bantusse bukulu bwa nnyomu omuzibu nnantanyomebwa wasiima n'akuba obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuba obwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetikanga ejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutembe kati bitipyonyumya kanywanga ogezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikiira mu birango empanga ya buganda babunya kiwa mirembe akye baavanga bayimba inze seegomba ngoyez'omwanga kiwa mirembe alimpali basazewo alankoma kawuka kalyawo kalinga njukigwa okategeerera kusiwa nantakyayika atyo bwali engeri gyalinaatawuna ttimba ddala nteredde mpere nembi masaza ga buganda gonna gantumire sookedde buddu gyensibuka okinemawogola bwe twaliranigana ab'eggomba kitunzi wammwe atya singa mundabira ennyo mu kwenda bwammwe naye bugerere ne butambala mujebale buwekula busujju nesesakuume bulemeeza abalya nnaka ezo nswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseeyo temunyiiga nnyo lwe ndiba nkomyewo kumme kwe nditandikira saba abalwadde mukama zisuse babalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke ekisiikirize kya katonda wanaawangaale